ukubeka ngonile emhlabeni womina noma ngingase ngoneni ukubeka ngonile emhlabeni womina noma ngingase ngoneni ukubeka ngonile ngonile noma ngingase ngoneni ukubeka ngonile ngonile noma ngingase
Tanzania.